twalo bulamubwange obutukuze bwonna twale mikono jange jikozese byoyagala jikole byoyagala twale bigele byange bitambule kululo twale dobozi yange likuimbile kabaka likuimbile weka twalana kamwa kange kajuzo bubakabo bintu byange byomunsi bikozese byoyagala bikole byoyagala twale byo byenjagala byonna bifuke bibyo twalo mutima gwange ogufule entebe yo entebe kwofugira twalo kwagala kwange kwona kubele kukwo twala nzena mbeuwo emirembe jitakwawo mirembe jitakoma mirembe jitakwawo.